kufanya maproso. Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtegoni nime nasa kandaboy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Chacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah, mengi yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukikombana, eti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Unja kabati.
Vapeneza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Yeah, yeah, yeah. Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposti makopa caption. Twist mango passion. Tukomeshe kina dina. You give me temptation, mwendo wako motion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion. You're my perfection. Wala uitaji designer. Asa goda mcheza jeje. Nyonga lege za lege. Kiuno nfinye kwa tege. Nichanganye rojo la zege. Mengi yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukigombana, eti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Vunja kabati. Vunja kabati.
Vapeneza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
The Mix Killer.